beats mentally.
Na 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 na. Booyah, booyah. There's a thunder, there's a tumble, thought I know. There's a thunder, there's a tumble, thought I know.
Kazi ngithula umfazi isibani yaduka lengilo sele thukhanya ekhaya yakhala lenhliziyo luthi ingqondo nokulibala obuya themba lami ukuphila nawe bekumnandi indlela ubungibonisa ubungibuyisa noma ngiduka lelo langa noma langa elikhumbula vukulaka sengihamba ngize ngiduke ngithi ngifuna owami udali akekho umaqondana saqondana ngobonana idolo lakho thama ingqondo yami uyakhuthaza leze ungithumele ngiyakhumbula ngicela ubuye insuku sezadlulo wami udali sewaduka athula wenhliziyo noma uthando lokwehlula.
There's a thought I know. There's a thought I know.
Kade uthando lunjani, manje hlala inkumbulo. Funa udala ngiduduze, ngibhalele emaswini, ngifumane impendulo. Kazi noma usaphila, kazi noma uzobuya. Hlale nami ithemba lami, ubunikeza injabulo. Kuphe ngawe siphumelele, nalo uthando ushabalele. Bengafuna ukuswa ngawe, kodwa abanye bangitshenile. Manje ngikhalazise somo lwami, uthanda namnikazi. Jubalala themba lami, uhambe nami lezondaba. Usaphilo lwami uthanda namnikazi. Dala ngidlala le mcabango nginamanxeba ngenhlizi. Banye bakhala ngothanda abanye bafile ngothando. Sumxolele dadewebhu engaqondile ukuthunuka. Lezo bhasi lelo gazi lezonyembezi saphalala. Jazi ningodlule khona uthanda umuntu abangalula. Ngacela nawe mfethu ungangihlukumezi wesifazane. Noma ekhaya sekunzima kulo mhlaba. Ngiyazi ningodlule khona uthanda umuntu abangalula.
Lezodlula lezonsuku sothando.
Lezonsuku,
zothando.